Beat Records material, yeah. Baby.
What it do?
Yeah, yeah.
Poe Maker.
I don't wanna be with you no more.
Yeah.
Yeah, yeah.
Yeah, listen baby, I ain't tryna be crazy. Najua unapenda nyumba za Masaki na Mbezi. Najua unataka vingi kwangu zaidi mapenzi. Kwa maana tama ex wamenizidi unyamwezi. Na siwezi kubishana nikaanza makuu tena. Hatuwezi kushindana kwa ukianza kwa kunsema. Maneno amenishinda many overdose. Au sababu squeeze una window na hamatos. Maybe I'm so silly na makosa nimekiri. Mashoga zako ni dili ila kamota nifikiria. Pia kumbuka hili mimi nawe tuko wawili. Makiaks toleo la pili mwanao mimi nimefulia. So listen.
Kama nakuona unavyonikosa, mapenzi ya maneno yamenichosha.
So naweza sema penzi lako limefanya nyote mizizi. Na ukinuna tunafanya nyote kichizi. Hama penzi ya kifilipino si gizi. Paka mama nasema umenipa kizizi. Kwenye hizizi mina sema hamna bena hamna wema. Nisha funga sioni tena na usiniache kwa sababu ya kipato. Siku tajo kwamba mindo kweli kwako. Yeah, I be doing everything, yes. Sitake ta kuchati na demo kanipa kesi. Sitake ta kusimama tumali ta kwa tetest. Ta kuandike nyibo kare ta kina kaspa nyo vest. What I do with you?
Hola, oh. Kama na kuono na voni kosa. Hola, hola, oh. Mapenzi ya maneno ya menichosha. I come away, I come away, I come away, I come away. Na kumwaga na kumimina. Uwacha nivunje mifupa na meno bado ipo. Na kumwaga na kumimina.
Leave me, baby.